mutima olitaddemu ebisoko omufumise mutima ondeseemu n'ebiso east and west nkunoonyanga mpiso ojjukira wagenda n'abatonono watalinze mbeera wakukiraba eno omutima guluma kukamala jjukira nakidde nakukitima naye akabimbika n'emyokukabalaomutima guluma nze lwakubanga love tumbola nze lwakubanga love omutima bwe mana kusobya nze mbulira netonde omutima mubebi bwe nowooza kugwenga nzira yo rivasi nga ndowooza ku mapenzi agali mu romansi bebi mbulira n'amagulu ganfamba n'ebitala bimpambye wabula olinaamanyi Love a messenger, all in a money. Omtima, omtima, guno mazero akubanga love. Omtima, amanyu siri nazero akubanga love. Omtima, otuleno tumbola nzero akubanga love. Omtima, bemana kusobya nze mbulira netonde. Omtima, mukwano wansibanze kantontono. Siraba konkona byona byewangamba wabirekawo no no love osinga bagitunayo mukatale nandiguzeyo nze kakilo lono olutalo butalo watalinze mbeera wakukiraba eno omutima guluma kukamala njukira nakidde nakukidima naye akabimbika n'emyokukabala omutima guno mazerwakubanga love